Imwe sikabiri yewe si gatatu ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali butangaza ingamba zihamye ku kurandura burundu ubucuruzi bw'akajagari buzwi nk'ubuzunguzayi mu murwa mukuru. Umwaka usaga urihiritse hari amabwiriza ahanisha ihazabu y'amafaranga 10,000 ku muzunguzayi ndetse n'umugurira. Ni amabwiriza yagombye kuba yubahirizwa n'abashinzwe umutekano mu rwego rwa daso n'irondo ry'isuku yaheze mu bitabo. Igitangazwa gihabanye n'ibyariho kuri uyu wa gatatu mu biro by'umujyi wa Kigali hongeye guteranira inama rukokoma yahuje inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta bikora n'inzego z'umutekano barebera hamwe uburyo ayo mabwiriza yakubahirizwa nta nkomyi. Muri iyi nama yabanje ntatangazamakuru bavuze ko ingamba zabanje ntacyo zatanze ko bagomba guhindura uburyo. Aho ijwi rya Amerika yaje kugera muri icyo cyumba yasanze barimo bavuga ko akabazunguzayi noneho kashobotse. Madame Kayisine Nzaramba ari meya wa karere ka Nyarugenge kabonekamo abazunguzayi benshi.
Ikigaragara ntabwo akabazunguzayi kashobotse. Reka mpera aho ngaho kuko mu nama zose twagiyemo niyo nama mbonye ikarishye kuruta izindi zose kandi ukabona ko mu by'ukuri tucyumva kimwe.
Abari muri iyo nama bungurana ibitekerezo ku cyakorwa bakomeje guhuriza ku kugira umujyi usukuye Kigali kandi utekanye. Inzego z'umutekano zose zigakoranira bya hafi n'inzego za gisivire. General Gacinya ari muri iyo nama.
Noneho ziriya ngabo tuvuga zabo amarundi siko na daso bazajya barahungira barebe uri muri iyi ngira ngo uri deployed bahamagare polisi ngo babantu barahane muze mubajyanye mushyire mu buryo. Uwakwibaza rero ko polisi wenda ari bakeya bazanyura mu myanya y'intoki ntabwo bishoboka keretse nituba abanyarwanda ibintu tubikore neza. Ariko ukuntu mbyumva kose tukumva bikore ntabwo ari ibintu binaniranye ntabwo na polisi bayiwikiye.
Bwana Donatien Murenzi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagarama Kicukiro yizeje ko hari ingabo bafite zizarwanya ubu bucuruzi.
Natwe umurenge tayari nk'uko akamerezo yabivugaga bafite ingabo ifoti ikomeye cyane hariya umurenge tugiye kwambuka kugira ngo nazo zambareye urugamba ndetse muzi ko ubushize twari twashyizeho abakora irondo ry'amanywa twari dufite abakora irondo ry'ijoro tuza gushyiraho n'abakora irondo ry'amanywa ariko nabo bagiye guhabwa asayinimenti ndetse tubongerere n'imbaraga.
Hari amakuru y'ijwi rya Amerika yamenye ko iyi nama rukokoma yabiteraniyemo abagera kuri 300 kuri uyu wa gatatu babageze ku mwanzuro wo gushyiraho urwego rudasanzwe ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare mu mugambi wo kurandura ubu bucuruzi bw'ubuzunguzayi. Mu kiganiro ubutegetsi bwahaye itangazamakuru bwana Pascal Nyamurinda meya w'umujyi wa Kigali twamubajije iby'aya makuru.
Dufite polisi, dufite ingabo, tuzakoresha ibyo ni igikorwa kijyanye n'inzego z'umutekano ariko icyo gikorwa ntabwo kizananira inzego z'umutekano z'u Rwanda. Iyo dukoresheje kimwe ntigikunde ubwo n'izindi mbaraga tuzakoresha kugira ngo iki kibazo gicike kugira ngo nta nubwo ari ibanga. Nimubona polisi irimo yinjiye guca icyo kibazo ntabwo ari ibanga ngira ngo Voice of America ari yanakibajije ati hari amakuru yabonye ni amakuru kandi ahubwo baraza no kuyabona kuko ntabwo nimba daso itabikemuye tugaraza izindi nzego tugikemura.
ACP Theos Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda nawe wari muri iki kiganiro n'abanyamakuru yashimangiye ko hongerewe ingufu mu kurwanya ubucuruzi hifashishijwe igipolisi avuga ko nta mutwe udasanzwe bashyizeho.
Izo ngufu twongereye mu muhanda cyane cyane higanjemo akajagari muraza kuhazisanga abapolisi bahari bafite ndetse n'uburyo buruta n'ubwa daso n'izo modoka zishobora gutwara abo zifashe n'ibikoresho bitwarwa ku ariko nta mutwe wihariye washyizweho. Ingufu zongerewe za polisi igiye gukora ibintu bitwaye tuvuze kubahiriza itegeko uburyo bushimishije no kwereka uwaba ushaka kubigereza yuko adashobora mu by'ukuri kunaniza inzego z'umutekano.
Abarebwa no kubaha amategeko aribo bazunguzayi se bo barabivugaho iki? Uyu muzunguzayi amaze imyaka 9 mu muhanda avuka mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali.
None se ko ntawuburana n'umuhamba byo twebwe ndumva ni uko kuduhohotera cyane. Ubwo urumva njyewe ni kwakundi nishwe n'inzara n'ubundi nk'uko yanyishe.
Ushobora kuranguza nk'amafaranga angahe kumuntu?
Nk'ubu ngubu ngiye no kurangura utundi ni amafaranga inote y'3,000 nkoresha muri uyu muhanda. Nkabasha gutunga umugore n'abana nkishyura n'inzu. Niba bashyize amande 10,000 nyine ubwo ngubwo urumva ni nk'aho banyirukanye mu gihugu cyanjye. Mbese urumva nzatungwa n'iki? None se nzu yibe? Nzo ngushe kuzi telefoni se? Ibyo ntabwo ari byo.
Bamwe mu bari bateraniye muri iyo nama bagaragaje impungenge zo kwihutira gukumira abazunguzayi mu mujyi wa Kigali aho kubanza gukumira ibice by'ibyaro baturukamo. Meya w'umujyi yavuze ko hari abindi nama mu maguru make abategetsi b'intara nabo bagafata inshingano zo gukumira. Kugeza ubu ubutegetsi buragwanya ikibazo butagaragaza mu buryo bufatika uburemere bwacyo bushingiye ku mubare w'abari mu muhanda. Abanyamakuru bagaragaje zimwe mu mpungenge zishingiye ku kuba abakene babarizwa muri ubu bucuruzi i Kigali bashobora kuba bagiye kwigezwayo. Ubutegetsi buvuga ko abazishyira hamwe buzajya bubaha magana 200 by'amafaranga nk'inguzanyo. Iyi nama rukokoma yabaye ku rwego rw'umujyi wa Kigali yabanjirijwe n'indi nama nayo yateranye kuri uyu wa kabiri ku rwego rw'igihugu biga kuri iki kibazo. Ubutegetsi mu mwaka ushize bwubakiye amasoko abazunguzayi, ariko bamwe bahitaga bayavamo bavuga ko nta gishoro gihagije. Birashoboka ko ishyirwa mu bikorwa by'aya mategeko n'inzego z'umutekano rishobora kutazorohera itangazamakuru, kuko mu nama ya none gikomye ko ritiza umurindi mu bucuruzi. Izi ngamba zikaze nyuma y'iminsi mike muri gare ya Nyabugogo hagaragaye abazunguzayi bahanganye n'abashinzwe umutekano kugeza ubwo bateranye amabuye. Nibutse ko mu mwaka ushize wa 2016 abashinzwe umutekano bishe bakubise umwe mu bazunguzayi. Ibyegeranyo by'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu mu bihe bitandukanye bitunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu. Nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika uvuga ko ubutegetsi busakuma abazunguzayi, inzerereza, abasabiriza indaya n'abandi bafatwa nk'abadakenewe bukarunda mu magereza, bugamije ko Kigali ikomeza kurabagirana. Ni ibirego ubutegetsi bwamaganira kure. Meya Nyamurinda yabwiye abari bateraniye muri iyo nama ko iyo miryango izavuga kandi isanzwe ivuga.
Human Rights ngo bazavuga, basanzwe bavuga, ariko ibyo ni management ya buri munsi, ikibazo but as the principle no implementing it.
Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.